Huyu mke gana mapicha paka toi kujisnapisha. Ei, anapisha gra Insta anapitaga ni mjiaga paka baga anapitaga bongo paka plaza wazeka shika ubongo paka mablaza sambaza mapicha ya raza raza follow me ni wa kwanza mpaka na waza nganga ngai.
Hey, hey, mapicha pincha na mapicha pincha no mapicha pincha mbona sasa ni mapicha pincha mapicha pincha hey mapicha pincha no mapicha pincha mbona sasa ni mapicha pincha
usahau kazi wa mipicha picha wapi pala zangu na mipicha picha hawa naga kwa wa mipicha picha do share comment in my picha now 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 picha picha hola hola picha picha do them favor picha picha hang over bring my picha nasimamisha mpaka gari la mshahara nene napisha shenzi staki masiara wanavumisha na mivumo inang'ara cheki dingi kapita na nabonge la kipara sometimes wanachokifanya ni kuchezea wadada kwa sana kuwatafuna mbavu zao kama panya na mapicha insta ndo yanachanganya. Oh my girl, nipo kwenye stage burudani kwa sana hapa hapa kwa stage upewe laga na bali mi huwezi huwezi kula baga chikalito na kabeji. Oh my God, gadi kisha kubless hata bajaji na boda ndo wa stress watu wazito, bitches za kiwepesi wakisha jaza juu wanaposi na kinyesi.
Hey, hey, mapicha pincha na mapicha pincha no mapicha pincha mbona sasa ni mapicha pincha mapicha pincha hey mapicha pincha no mapicha pincha mbona sasa ni mapicha pincha
okay
check it bro.
One bag, one bag, eh. I'm high. Wake up.
Real me record.
Let's dance, money. Get a break.